Bless is the killer in Uganda. Okay, let's go. Peace and me come back again. Boom, say let me come back again. MB Production. BJ, BJ, BJ.
As if I'm your team, my father don't see you. As if I'm your team, my father don't see you. Asi baza bazi mafada donzi, na sa yosi mepeto yanga laki swatinga. Asi baza mieti mafada donzi ya, asi baza miambi mafada donzi ya. Asi baza bazi mafada donzi, na sa yosi mepeto yanga laki swatinga. So let me tell you never get a rich man, 'cause he doesn't want to give you young. Is it thing secret? He couldn't give you party when he finger but they were half such a thing. He also wants you to swatting too. So let me tell him my fellas go to school. If he no busy, let's go and he walk. If you not, you will be a beggar. What's wrong, ya beggar? You will die ya beggar. Mother ya dunia, ni kula na jaso. Ya pana, ya mani, vijia watatiri. Walipata na jaso. Kama wanafanya na gufu, webi otapata. Mother ya dunia, ni kula na jaso. Pana, ya mani, vijia watatiri. Walipata na jaso. Kama wanafanya na gufu, webi otapata. Mother ya dunia, ni kula na jaso. Ya pana, ya mani, vijia watatiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu wepi otapata. Imoto ya dunia ni kula na jaso, wana tamani vijo watajiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu wepi otapata.
Kila siku kupa kitu kama nisema kuna, unasema niko mbaya. Lakini kwako unalipua, kongu minafanya wupe nataka kukula.
Mama, 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 wanapenda vitu ya bure. Mama, 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 wanasema kazi ni ngumu. Mama, 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 wanapenda vitu ya bure. Mama, 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 wanasema kazi ni ngumu.
Mwano sule were mbole kibini nyarai. Baka yo baka kazi le kibini kuye. Baka tabi jito la kaveni ndando. Mama tabi nyo sura yere vini chana.
Mwano ya dunia ni kula na jaso. Ya pana jamani vijia watajiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu wepi otapata. Imoto ya dunia ni kula na jaso, wana tamani vijo watajiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu wepi otapata.
So let me tell you never hit the rich man, 'cause he doesn't want to give you easy things he free. He couldn't give you party when he think about the way half such a thing. He also wants you to say things too. So let me tell you my fellas go to school. If you no busy, let's go and he walk. If you not, you will be a beggar. You are grown a beggar, you will die a beggar.
Mother ya dunia ni kula na jaso. Ya pana tamani vijia watajiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu wepi otapata. Mother ya dunia ni kula na jaso. Pana tamani vijia watajiri. Walipata na jaso, kama wanafanya na gufu wepi otapata.
Aha, big up your sense and be the gospel's up, PJ. Promoters and presenters, Boom Sedele Kingdom Entertainment, Boom Shedele Pistoyang, Miyamo Boom Sedele Dandem.